waxaan ku tala gelaynaa iyo inay labadii doorashadii xisbiyada iyo tii madaxweynaha loo qabtaan shacabka waxaan ka codsanaynaa dhammaantii in nabadgelyo doorashooyinka lagu galo in dadku jihada doorashada u diyaar garoobo xisbiyada mucaaradka inay diyaar garoobaan in dhammaan dadku ay galaan doorasho nabada oo salmi ah oo qof waliba codkiisa cidda uu doonayo uu siiyo walaaltinimo leh aan colaad lahayn doorashooyinka xisaabta iyo ta madaxweynuhu ku xigta 15 milyan waxaa soo koobayay kharashaadkii hore diiwaangelinta oo ilaa 5 milyan ay u qoondaysnayd oo haya oo imanka guddida doorashooyinka qaranka u ah hayso waxay ku filan tahay diiwaangelinta lacagta diiwaangelintu waxaynu u qaadanaa doorashada inay degdeg isu raacaan aynu ka baxsano kharashdaba oo soo noqnoqda markaa xisbiyada doorashadooda waxaa ku lifaaqan tii diiwaangelinta oo 5 milyan markaa waa 10 milyan xisbiyada kharashkood sidoo kale ta madaxweynaha isla waxay ku galeenaa diiwaangelinta